amarás hoy Yahweh Yadokuye. Mungishima tuzana mucho. Ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima tuzana mu mucyo. Ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Halleluya, uri nyembabazi ekisi yose.
Why do you teach us?